exclusive from MalawiChoose.com. Another.
Okay, be tuning now.
Drums.
Yeah, yeah, choose. My girl, she blessed, yeah. Blessed with the
figure.
My girl is blessed, yeah. She blessed.
Ndikidiva ndenoka ya mukundiva zodiyali ndichifiga ngada nachita kuyika imeo inasiditsika dziko la anthu a luksi ikoko ndikanzika ndikuti mole smile iyo sumalimba ndikankaziko pusha maluzi samalimba ndikuti ndika fine bear with the fine voice kana ndidenga ntima ndinalibeso choice ndati unabwera iyeyo mwakachetechete kundipangitsa litaya kundivekesa sompete ndikankaziko pleza kamandipempherera ndeno musamadabwezi kamandiyendera nkazi wanga nidalitso ndingafune chaniso amandibatsa filu kali ndi zinkhaniso kodi ndikamayenda sindimaponya diso ndadipa akazi ena
My girl is blessed, yeah. She blessed. She blessed.
Kazi wanga ndi bam. Ndikuthoka nisinkazwamba. Ndimaso abena mpaka nachokamba. Zikati sizikuyenda pa moyo wanga amanditoka be osa give a song ndali nabeza chibe chauta anandibasa koda anandiphokoso ndikankazi kofasa ndikondisikaumira ndeno kamandibatsa achera ndinkayika javano ndinalasa ndikankazi kosamala olo ndikadwala ndimakhuda chikondi mpaka osabvaso njala ngati dziwa ndikowala singafire mitala ndikazi wokwanira ndipo amandikhala nkazi wanga nidaliso ingafune chaniso amandibatsa filu kali ndi zinkhaniso modi tikamayenda sindi
My girl,
she's
blessed, yeah.
Blessed with
the
figure.
My girl is blessed, yeah. She blessed. We take you to the breath the most high. And even cause I'm in a mouth of poison. So divine, and you too fine. You don't fit to be mine, but you're mine, yeah. My girl, she blessed, yeah.
Blessed with the figure.
My girl is blessed, yeah. She blessed.
From MalawiChoose.com, another one.